Isahluko 13. Manje u-Absalomu indodana kaDavide wayenodadewabo omuhle ogama lakhe kunguTamari. U-Amnoni indodana kaDavide wamthanda. U-Amnoni wayecindezeleke kakhulu kangangokuthi wagula ngenxa kaTamari udadewabo ngoba wayeyintombi nto. Futhi kwakubonakala kungenakwenzeka ukuba u-Amnoni enze utho kuye. Manje u-Amnoni wayenomngane ogama lakhe kwakunguJehonadaba, indodana kaShimeyahi, umfowabo kaDavide. UJehonadaba wayeyindoda eyiqili kakhulu, ngakho wathi kuye,
"Indodana yenkosi, kungani uhlala udangele usuku nosuku? Ngitshele."
U-Amnoni wamphendula wathi,
"Ngiyafa uthando ngoTamari udadewabo ka-Absalomu mfowethu."
UJehonadaba wathi kuye,
"Lala embhedeni wakho, usishaye ogulayo. Lapho uyihleze ezokubona, kufanele uthi kuye, ngicela kuze uTamari udadewethu angenzele ukudla. Uma engenzele ukudla okune umuntu ogulayo phambi kwamehlo ami, anginike kona ngizokudla."
Ngakho u-Amnoni walala phansi wazishaya ogulayo. Inkosi yangena izombona. U-Amnoni wathi enkosini,
"Ngicela kuze uTamari udadewethu abhake amakhekhe amabili amiswe kwenhliziyo phambi kwamehlo ami, bese nginika wona ukuze ngidle."
UDavide wabe esethumela umyalezo kuTamari endlini. Wathi,
"Ngicela uye endlini ka-Amnoni umfowenu uyomenzela ukudla."
Ngakho uTamari waya endlini ka-Amnoni umfowabo, lapho ayelele khona. Wathatha inhlama yokwenza amakhekhe, wayixova, wawabhaka phambi kuka-Amnoni. Ngemva kwalokho, wakhipha amakhekhe epanini, wamnika wona. Kodwa u-Amnoni wenqaba ukudla wathi,
"Tshela wonke umuntu kubaphume."
Ngakho bonke abantu baphuma. U-Amnoni wayesethi kuTamari,
"Kulethe lapha ekamelweni ukudla ukuze ngidle."
Ngakho uTamari wawathatha amakhekhe amiswe kwenhliziyo ayewenzile, wawaletha ku-Amnoni umfowabo ekamelweni. Lapho ewaletha kuye ukuze adle, wambamba wathi kuye,
"Woza ulale nami, dadewethu."
Kodwa uTamari wathi kuye,
"Hayi mfowethu, musukungilulaza, ngoba yenziwa lento kwa-Israyeli. Musukwenza into eyihlazo kanje. Ngizophila kanjani nehlazo elinje? Wena uzoba njengomunye wamadoda angenangqondo kwa-Israyeli. Manje ngicela ukukhulume nenkosi ngoba ngeke igodlele mina."
Kodwa akamlalelanga, wasebenzisa amandla, wamdlwengula. Ngemva kwalokho, u-Amnoni waqala ukumzonda ngenzondo enkulu kakhulu, kangangokuba inzondo ayesemzonda ngayo yayinkulu kunothando ayemthande ngalo. U-Amnoni wathi kuye,
"Vuka uhambe."
Yena wathi,
"Cha mfowethu, ngoba ukungixosha manje kube kakhulu kunalokho okunye okwenze kimi."
Kodwa wenqaba ukumlalela. Ngakho wabiza isikhoni sakhe esisesincane wathi,
"Ngicela ususe lo muntu phambi kwami. Uhluthulele umnyango uma esephumile."
Manje wayegqoke ingubo yekhethelo, ngoba yilezo izingubo ezazigqokwa amadodakazi enkosi ayizintombi nto. Ngakho isikhonzi sakhe samhola, samkhiphela phandle, sahluthulela umnyango lapho esephumile. UTamari wathela umlotha ekhanda lakhe, waklebhula ingubo enhle ayeyigqokile, wathwala izandla ekhanda wahamba, ehamba ekhala. Lapho ebona lokhu u-Absalomu umfowabo wathi kuye,
"Ngabe ngu-Amnoni umfowenu obe nawe? Manje dadewethu thula, ungumfowenu, ungayibeki inhliziyo yakho kule ndaba."
Ngakho uTamari wahlala endlini ka-Absalomu umfowabo engahlangani nabanye abantu. Lapho inkosi uDavide izwa ngazo zonke lezi zinto, yathukuthela kakhulu. Kodwa yayingafuni ukumphatha kabi u-Amnoni indodana yayo, ngoba yayimthanda ngenxa yokuthi wayeyizibulo layo. U-Absalomu akashongo lutho ku-Amnoni, olubi noma oluhle, U-Absalomu wayemzonda u-Amnoni ngenxa yokuthi wayelulaze udadewabo uTamari. Ngemva kweminyaka emibili egcwele, u-Absalomu wayenabantu ababemgundela izimvu eBali Hazori eduze nakwa-Efrayimi. U-Absalomu wamema wonke amadodana enkosi. Ngakho u-Absalomu wangena enkosini wathi,
"Inceku yakho igunda izimvu. Ngicela inkosi nezinceku zayo bahambe nami."
Kodwa inkosi yathi ku-Absalomu,
"Cha ndodana yami, uma sihamba sonke sizoba umthwalo kuwe."
Nakuba ayilokhu eyincenga, ayivumanga ukuhamba, kodwa yambusisa. U-Absalomu wabe esethi,
"Uma wena ungeke uhambe, ngicela uvumele umfowethu u-Amnon ahambe nathi."
Inkosi yamphendula yathi,
"Kungani kufanele ahambe nawe?"
Kodwa u-Absalomu wayincenga. Ngakho yavuma ukuba u-Amnoni nawo wonke amadodana enkosi bahambe naye. U-Absalomu wayala izikhonzi zakhe wathi,
"Nivule amehlo. Lapha inhliziyo ka-Amnoni sijabule ngenxa yewayini, ngizothi kini, bulalani u-Amnoni, kuyomelwe nimbulale, ningesabi, akumina yini uniyalile, qinani nibe nesibindi."
Ngakho izikhonzi zika-Absalomu zenza ku-Amnoni njengoba nje u-Absalomu ayeyalile. Wonke amanye amadodana enkosi asukuma, ileyo naleyo yagibela umnyuzi wayo abaleka. Lapho esesendleleni kwafika umbiko kuDavide kwathiwa,
"U-Absalomu wabulele wonke amadodana enkosi, akusalanga ngisho neyodwa."
Lapho izwa lokho inkosi yasukuma yaklebhula izingubo zayo yalala phansi. Zonke izinceku zayo zazimeduze kwayo, izingubo zazo ziklebhukile. Noko uJehonadaba indodana kaShimeyahi umfowabo kaDavide wathi,
"Inkosi mayingacabanga ukuthi ibabulale wonke amadodana enkosi, ngoba ngu-Amnoni yedufile. Lokhu kwenzeke ngomyalo ka-Absalomu, owanquma ukwenza le nto kusukela ngosuku u-Amnoni alulaza ngalo uTamari, udadewabo. Manje, inkosi yami mayingawunaki lo mbiko ukuthi wonke amadodana enkosi afile. U-Amnoni kuphela ofile."
Phakathi naleso sikhathi u-Absalomu wabaleka. Kamuva umlindi waphakamisa amehlo akhe wabona abantu abaningi beqhamuka ngomgwaqo ongemva kwakhe ogudla intaba. UJehonadaba wathi enkosini,
"Bheka, nawo amadodana enkosi ebuya, kunjengoba nje inceku yakhe ishilo."
Lapho nje eqeda ukukhuluma, amadodana enkosi angena, ekhala, ebangalaza, ngisho nenkosi nazo zonke izinceku zayo bakhala kalusizi. Kepha u-Absalomu wabaleka waya uTalimayi, indodana ka-Amihudi, inkosi yaseGeshuri. UDavide wayililela isikhathi eside indodana yakhe. Ngemva kokuba u-Absalomu ebalekele eGeshuri, wahlala khona iminyaka emithathu. Ekugcineni, inkosi uDavide yalangazelela ukuya ku-Absalomu, ngoba yayisixolile ngendaba yokufa kuka-Amnoni.